Chelewe ke.
God music. Bye.
Nakata steam.
Wanya kama uja tona hivi.
Kwamba nimelewa so ni mbele mafala wasajelewa natamani mani pole na wapa pole abando kwanza nimesizi kichizi na katia nyuja kihisi mino singizi nimehaso sana wiki zina lona vimba blizo kutosha geti ni yuko mandunga napanya kuwazumu watoto wanavyonyunga wanavyopindo tazima na vunja nyunga
eyo kitwani mima moshi kiufupi na toke moshi jilo joka leche fagi utajua humu hapa toshi unikutina gomba kuna pila za wajo Natumia mimea hithi yangu ikai bomba Wetangaza pia tamu mwisho tamponza mwekimba Jikuwa pijani langu na nikasema nitupe
Unaona mambo vipi, kila mwana yupo haya na vimba Kama baridi ushanjiti, usle kinyongi na mademu wana timba Leo tupo kwenye
Pate kile charusha, stimu na pozirusha, mizuku na ipandisha Manishu na choki jua, siishu na choki yota, siishi kufata nyota Miti na ibaka, na ivuta, na ikata, na inyonga, na iwasha Ukimfata, utafiata, mkia, utajikamata Weita kikunja ndita, na mwita bila kusita Mina stimu za mjani, natumia upeo kungea na dada zao Situmi vileo kulalala wake zao Alos mama mbele na bado jicho kipofu Ni bora ngebaki nyuma na jicho lenye kingeza Kichawa mistari Mochafu yangu midundo mistari Silinganishu bongo wangu so mizani Major striker na sio mpira wakona Wandishu mejabi kimi nutumuka pige penal Hii biti ni matrix na vesi ni complex 22-7 kibiti ni nadifuzi Vesi mefunzo na mama dunia kaeni mbali I'm 22-7 kicheche kaeni mbali Ipati ni yetu, tumieni dance floor, maindu anafanya show
Unawana mambo vipi, kila mwana yupo haya na vimba Kama baridi wa shanjiti, usike kinyongi na mademu wa natimba